Wakiilka haweenka ismaamulka Mandheera Umul Khayr Qaasim ayaa kulan la qaadatay dhalinyarada haweenka iyo dadka aan lixaadkoodu dhammeen. Kulankan oo ahaa mid isxog wareysi ah ayaa dhalinyarada haweenka iyo dadka naafada ah waxa ay wakiilka dumarka la wadaageen caqabadaha heesta. Bulshadii kulanka ka qayb gashay ayaa inta badan hadalkooda ku celceliyey shaqo la'aanta heysata dhalinyarada.
Shaqadaan qaban lahaa oo aan xaqa u leeyahay oo aan dowladda maanta Mandheera maamulaysaan codkaydu ku soo doortay ay isbeddel ii keeni lahayd cid kale taa ka shaqaysanay oo foorana ah. Ruutona mar hadalkiisa waxaan ka maqlaaye priority county kasta oo la siiya 99% inta inchisan noqotee countigaasa iskale. Annaga gacanta kuma hayna, waayo maanta wiil digrii haysta, wiil aan akhrisanin ama akhristo oo shaqo fiican haysto fundi ah, wiilin isticmaalaya oo reerkiisa ku filan oo waalidkiisa ku filan waa duu arko certificate-kan sanduuqu iska dhigana kibar uu gali lahaa.
Naagaas lagta korkood fadhiyaan colood waxay haystaan ku ganacsanayeen biyaha la tagay gabdhahaas oo cawdi gadeen baalkii digir gadanayeen cooski gadanayeen waxaan kaa rabaa oo ducina ka helaysid inaad gabdhahaad musaacada u samaysid gacantood kor u qaado way khasaareen dallayadin inaad siiso
wareere maanta oo anigana aan wax soo saaran karo aan awooddi wax ku soo saaran lahay lacagtii aan business ku bilaaban lahay fursadiina anoo arkahay haddii lacagtii aan heli karin oo supportna aan meel ka haysanin dowladda hataa NGO hataa qaraabo hataa supportna aan ka haysanin stresskaas wuxuu keenaa qofkan fikirkiisa badan inuu meelo dardaran ka dhac. Dhibka ugu weyn waxa weeye lack of capital is our problem.
Marka waxaa la rabaa shaqadaadii runa noqoto shalay waxaa tiri been aan laygula hadlin afkan waa dahab caloosha waxa ku jira allah og ilaahay baa og dhulka masaakiinaa joogta masaakiinta u daryeel agoomaha fiiri gabdhaha garoobaha fiiri gabdhaha shubeeda ee fiiri gabdhaha yaanyooyinka gadaa fiiri miiska ay fowdaa fiiri wiilasheenna wixii afkooda ay ku codsadeen ooy sheegeen u qaba intaas ka gaari karta.
Dhanka kale wakiilka dumarka ismaamulka Mandheera Umul Khayr Qaasim ayaa dhalinyarada ku baraarujisay shaqada farsamada gacanta iyadoo ugu baaqday dhalinyarada inay bartaan xirfado kala duwan.
Baalaan maxaan ka hagaajin karnaa arso anigana artist aanahay I think a lot of maaragtay shaygan tan ku recycle garaynaa haddaan u sheegay bank manager taayara gaariya stuul laga hagaajiya kuraasa laga hagaajiya how I wish wixii available noo ayaan ku shaqaysan karno aqligaasna ka shaqaysiiya garab idinku hay jeebkayga taas waa ka bixina ani inaan garab idinku noqdo leather work hadda already saliga la hagaajinay waxaas already dadan shaqo u dhiibay hadday noo hergasho idinkana barta dhimaanka Nairobi ani gurigayga sali maqaaran ku tugadaa oo lagu soo hagaajiyay taagaaba very many years ago hooyadaysiis ilaa hadda waa marka qofkii allah intaad ka keentaa liilay marka ready market uu jiraa idinkaana laga rabaa sidaad ku hagaajin lahaydeen ha ka faanina shaqada gacanta ayaa lacag leh adduunkana saas u wareegaya kamuniyaalka dhala china waa one of the most advanced tech ay ku bedesheen italy kadalika annaga marka daan fadhino Umul Khayr oo Mandheera is 6 million bar u hays oona weli loo sii kala gogoyay basari million aad leedahay hebelo group lagama horta hari karo because group ayagaaba sharcigu ka mid yahay group intaas waa lacagteen ma fahanteen marka idinka gacantiin markaa wax ku qabsan kartiin wallaahi ballan kameraana sabicana hadda laygu hayaan arkaya hadal aan ka noqon kara maahe garaba idin noqonaan gacantayda jeebkaygan ku noqonaa I will help you ya laakiin waxaan qaban karnaa itusa walaalyaalo waxaan u leeyahay group oo magac la ii keenay kuma shaqeynayo waana ku celinay hadalkii shalay haddana kuma shaqeynayo runta idin sheega waxaan rabaa qofka inuu wax qaban karo hadda gabdhihii marka inta ku tuursanaa ma nabta dhaafa lahay warkood way igu socday because ma shaqeysatiin haa maxaad qabatiin meeshaas dad joogtiin kullu ay qoran yihiin waa soo fiirina
Cabdi Qafaar Habi warbaahinta istaa Ismaamulka Mandheera.